Sangu Nalingala, Wuto, Washington.
Basango na VOA.
Wuto, Washington, Ngumba Mokonzi ya États-Unis, to Pesibino Mbote, Nabolandi Sango, Nabiso Nalingala, na VOA, The Voice of America, na Elobeli, Edi Isango. Bote lemeli bo ya boteki carburant na etando ya Kasai pe ya Katanga ya Kala lipinga ya bayi misala mia boteki pe bokaboli carburant ekutani na ministre ya yambo Silvestre Ilunga Ilukambo Kamba elongona ba ministre baye batalaka maye matali makambo mango na tina ya kuluka eyano Albert Yuma Mokambi ya FEC Fédération des entreprises ya Congo alobi na suka ya bokutani bwango ete ba sepeli ba ibateka ba pétrole ba sepeli lo lenge mbula matari e mikotisi na bolukiluki na boluki eyano kasi mokano moko te mopesami kinosika ba ministre batali makambo mango ba kokoba ko manyula yango eyebisi bango na sima na bokutani ba ye petrole bazali kosenga bomati bwantalo ya litre na pompe lokola yango esalami na molongo mobimba nzoka nde na Kasai pe na Katanga ya Kala bayi bavandi bazali komuna pasi pona likambo yango Narval Mabila akitaki na nzela na Lubumbashi na Okatanga pe apesaki elobeli na bayi banso boko na bayi bazalaki kuna tolanda
te papa na biso tomoni pasi makasi ba transport e mati transport to bando futa 1000 francs taxi to bando to bandi suko futa 1500 babiso to bando futa ba 500 francs comme ba 1000 francs sko taxi so bolingi bo mataka na 1000 francs ba tie bino ba 4 na sima na ba coronavirus so ba maladie na ite so to suka wapi papa
na oloba nyoso e komi po gouvernement na biso eza na ba station ya l'état te
piso oyo to si to comprendre André, bato FCC oyo, bako kende musikate, bazo bundisa mokonzi ya mboka me bako kokayete. Na makamu oyo bazo sala na oyo ndeko na biso mulika directeur ya FEC. Ye mtokangi ba station, tango ba dolari ya mataki yao. Olandaki boyo kaki ndenge nini population yo bandaki kolela. Mais na minute au président de la République a appliqué une politique où il penda et koki ko kitisa to ya ba d'échange sur terrain mais ba la musi sikoyo bitumba mususu ya carburant à travers la personne de Moulikap.
Il ne faut pas que babanda ko politiser ba makambo nyoso wana biso tozo ndi mangoli tozo ndi mangote parce que te yebi ke non le gouvernement ya sika e ye na plan nango pour esa la musala ezongi sa ba makambo nyoso na rai
na Congo Brazzaville ba bozongeli mibembo to bofungwa mi ya mabanda mampepo po na tina ya mabembo ya mibembo etiami mokolo 24 août 2020 et lobi ya mbula matari Thierry Mungala sima na likitali ya mbula matari na baye basala kabitumba na COVID-19 état d'urgence ebakisa mi mikolo pe mikomiso mitambolaka mia na yango pe ekobi bato bayibani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Brazzaville bakomi koleka 3745 sango na Lingala na VOA Wuto Washington mampinga ya ekolo Congo Democratique ebomi babundi ba ADF mine banei na groupe banange kaimana tolanda sango na bozindo na Erikasa Mwisi
mokambi wa opération Sukula en général Major Tirimoa Mipiter, a sakoulié Tibanguna ADF, mine bakwei, pe mapinga eko le Congo démocratique e botoli, bibundeli biabango, omboka mavume tozwami, na groupement banande kainama, na territoire ya Beni, lita toli na kaseri kawango mataipa. Mupandi sango misikabie
lobeli ya mokonzi oyo general Chirimwami bakinisi munguna wana na preko bunda batomboki mine bakufi ya ADF bazui ba munition bazui bakisi na mabiloko mosusu ba panneaux solaires nyoso ba récupérer wana na tingonga oyo basoda ya FRDC ba consolider position na esika ena ya mavume na kati ya groupement bambu bakifiki
ungambu ya bayi société civile basengi na bayi FRDC kokuba kobundisa banguna ADF utaingumba beni